Isaka 28 verse 1. Ababi bayabaleka noma kungekho obaxoshayo, kepha abalungileyo banesibindi njengengonyama. Verse 2. Ngesiphambeko salo izwe linezikhulu eziningi, kepha ngabantu abaqondileyo nabanokwazi liyakuma. Verse 3. Umuntu oswela ucindezela abampofu, unjengemvula ekhukhulayo engashiyi ukudla. Verse 4. Abawushiya umthetho badumisa ababi, kepha abawugcina umthetho balwa nabo. Verse 5. Abantu ababi abaqondi ukwahlulela, kepha bafuna uJehova baqonda konke. Verse 6. Ungcono umpofu ohamba ekupheleleni kwakhe kunocebileyo ophambene ngezindlela zakhe. Verse 7. Ogcina umthetho uyindodana eqondileyo, kepha ongumngane weziminzi uhlazisa uyise. Verse 8. Owandisa imfuyo yakhe ngenzalo nangenzuzo uyibuthela onomusa kwabampofu. Verse 9. Ophendula indlebe yakhe kuzweni umthetho nomkhuleko wakhe uyisinengiso. Verse 10. Odukisela abaqotho endleleni embi uyakuwela emgodini wakhe, kepha abapheleleyo bayakudla ifa lokuhle. Verse 11. Isicebi sihlakaniphile emehlweni aso, kepha ompofu oqondileyo uyakusifica. Verse 12. Lapho abalungileyo bethokoza udumo olukhulu, kepha ekuvukeni kwababi abantu bamele ukufunwa. Verse 13. Ofihla iziphambeko zakhe akayiphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa. Verse 14. Ubusisiwe umuntu owesaba njalo, kepha oyenza lukhuni inhliziyo yakhe uyakuwela ebubini. Verse 15. Njengengonyama ebhungayo nebhele elihahayo, unjalo umbuso omubi phezu kwabantu abampofu. Verse 16. Wena sikhulu esingenakuqonda nesicindezelayo ozonda inzuzo engalungile, uyakwandisa izinsuku zakhe. Verse 17. Umuntu osindwa yigazi lomunye uyakubalekelwa egodini, makangasizwa muntu. Verse 18. Ohamba ekupheleleni uyakusinda, kepha ophambene ngezindlela zakhe uyakuwa kwenye yazo. Verse 19. Olima insimu yakhe uyakusutha ngokudla, kepha olandela mayiyane uyakusutha ngobumpofu. Verse 20. Umuntu othembekileyo uyakuvama izibusiso, kepha oshesha ukuceba akayikuyekwa. Verse 21. Ukukhetha ubuso akukuhle, ngomthamo wesinkwa umuntu angenza isiphambeko. Verse 22. Umuntu oneso elibu shesha ukuba athole imfuyo, akazi ukuthi ukuswela kuyakumehlela. Verse 23. Osola umuntu uyakuthola ngasemuva isisa kunothopha ngolimi lwakhe. Verse 24. Ophanga uyise nonina ethi akusiso isiphambeko, yena ungumngane wochithayo. Verse 25. Onomoya ohahayo uyavusa ukuxabana, kepha wethemba kuJehova uyakukhuluphaliswa. Verse 26. Owethemba enhlizweni yakhe uyisiwula, kepha ohamba ngokuhlakanipha uyakhululwa. Verse 27. Opha umpofu akayukuswela, kepha ositheza amehlo akhe uyakuba neziqalekiso eziningi. Verse 28. Lapho ababi bevuka, umuntu uyacasha, kepha ngokubhubha kwabo abalungileyo bayanda.